IKMZiki.com.
Halo.
Kukina gao
se. Nangu mzee wa mchigi mpi hapa. DJ Finance Zombie hapa. Waleti hapa nikiwa na buza wa begeani hapa. Nipo hapa mwanangu, niko na pilo. Niko na mjomba Tompo kwa heshima hapa. Buza wa begeani ndo zetu. Wanangu, ni shughuli ya kwetu, ujue sisi tunawakilisha, ujue buza mbegani, ujue wanangu noma, ujue mnaleta, ujue wanangu. Wanangu we mtoto mzee Musa, ujue mimi nitakuumiza, ujue wanangu nyi. Oya, so kweli wanangu, ujue mboma nazikuwa boya mshikaji wangu. Haya mambo gani wanangu hawa? Wanangu mimi nitamweka, ujue. Wanangu mimi nitampiga mchigimpi, ujue wanangu maisha kweli, ujue. Oya, haipo hivyo, hiyo shughuli ya kwangu, hiyo nyumbani, ujue hapa wanangu, ujue. Wewe choko hiyo unazingua, ujue. Sikilizeni wanangu, show inaanza ujue. Oya, hapa chimeli juu kali hapa mbele.
Oya, madama tulia, acha shoti zako.
Yaonekani mbele mchimeli hapa mbele hapa mawezo, mzani wa kwanza.
Ongea na huyo madama analeta noma, mjomba mwelekeze.
Oya, madama ujue analeta noma, ujue kichwa wangu, ujue mzani wa kwanza, ujue mchinani bwana chimeli.
Shambuliza bwana madama ana noma bwana, shambuliza.
Baridi, 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 baridi.
Kiumbe kiutawala Roy Castro, twete kuki na kao
buza mabegani,
kuki na kao
buza mabegani,
kuki na kao
buza mabegani,
kuki na kao
buza mabegani.
Kono kulia weka juu, kushoto unafuatia, busanisha mikono twete. Eza Kiaunda, twete kono kulia weka juu, kushoto unafuatia, busanisha mikono twete. Wanamwita Roy Castro, wanamwita Musi, twete kuki na kao
buza mabegani,
kuki na kao
buza mabegani,
kuki na kao
buza mabegani,
kuki na kao
buza mabegani.
Wakali mtiti zangu za kikubwa na changanya tua, we na zingatia muda buda na giza na la wakuda. Sasikia kolu mjuba, twete
uni
sikeli kweli nimekipe, acha kejeli mziki umepanda bei kimafia, nipelu pia nipupe swaga, tunapendaga tunatakaga nikini mpaka sikeli suna
tunatakaga.
Twete shabiki nipeo na minipate upo kamkuzio.
Stopa kushishi ana kusalimia msela hako wewe.
Hizo
wiki ino alipika, wiki ino alibisha. Oya mwene luna leo nasibitisha, wanabona chimeli wana kwa maisha, ukweli yupo na leo nasibitisha. Sijaanza kumimba, wametoa bendera yala mbali na toka linaanza kulia. Wampenu ajipake lobala MC na mkalisha mpande. Sija tokea ntanta wala lipuli, usela siyo panga wala kufaka.
Arunishia sinanya
kwa kitabaa vizuri, usijambe vitani utashtua maali.
Arunishia
sinanya
noma
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 noma kari ya sisa noma ulo.
Hapa hajaumiza mtu hapa mtamchigimbi hapa baridi.